Ja, I don't have much talk about this wanting. Not about style, the hashtag production. Not about the street, on the street, rap it up style. Be your boy, me, Greg. Alongside your boy, Edric. Just speaking about this call up in the hashtag production. Edric, lop it down, I take the mic, go. Let's go.
Mwana mwana kakula kumbu kwa no kwa mazima. Na manyako baby na kwa kateke kumutima. Bukis ne upeke kube burio buku matama. Omanyo klabiri da anti ofayonga mama. Habate soba tulabanga tuliwa biri ngolo chibaruma. Ante bani alafu bali inga nchima sha. Ana kwa tohena kumukambu walira nke mkulo goma. Oba mfugete ntirimba kubile mune usama.
Mazima kwetaga, hey, mazima kwetaga.
Katodabula sisi dani Lavo besu pavula tobanga nga katuni Kwangalangu mjapani kumakoloni Lavo yafewe mesinge kone kumbani Kukwata polanga twalileji kusipuni Lebo njirila wabula tolinga babuni Obulu njibo jisano zalireo batwini Chovora burikasera kwejira my morini
Songwine production
Songwine Mazima kwetaga Hey, mazima kwetaga Oh